Radio Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Sakirabe haala o fulare hedi be studio tamani o da sa saki ko modo Usman Diko yottinta dido kabaruji ono be dande denago dole an wanda le lam segu cagal tornaji gaddidi gofanar segu wi yofa jadin ko be labal le ladde wagadunde woni sababu ndedo dabere seb hakilo mbi dabere denago an haani hokkede dole habgol e torrobe yaata kana yimbe fu njadira kaldal ana wanda fa ko buri temede joyonta libabe ahmadun kufa be jalta e makko jogabe ka puddi lenude jande jaati hono yambere rewbe kuyamu ana wanda sisili hika o yo rewbe bamtare mu en oni fam wala rewbe mali fa hewa e de ngoni tobbe kabaruji gondi do hande bismillah do studio tamani satuji fu tor radio na ngade le region segu o nyono nampala sokolo jabali fawarde e ke masina ko sakiti ko jiadin ko be ngadi torra e lede gelle fu fede o kabaru lami be region o bami dabereji be do radio dole fa bombe tagube billo denagu du warta ladde wagadu de an wondi e larwede george togo gouverneur segu halde idrissa sako du dabereji dido nenna kedena umar waygalu
ko nayri bangal denagu li lamu segu o sa jewi nyaloma hande dum hulbini sanne sabi desa jewi segu an herindiri e leedi murtanindi le o do nokku kambe yimbe alhamadun kufa be ngondi e jiltade be ngada dido bonandaji dum wodi wakkati jono so min gadi ngal do kawtal famin ya yalla hono min kani hebinirde dido tidallaji dabare le ngal do kawtal min jawan yalla hono min jaltinirta le hen dati fa ya yalla armi o dan way fabindirde e jamaare de jewe yalla hono watte dido tidallaji ngoddi le nokku o yalla na darne ko nayri bangal nernago e armi o wakkati jono dabare jana ngondi e fiyede le hen mi de ngondi hokkindirde juude armi o famin ya yalla hono be kani gollirde golleji mabbe di fa pewa le majjobe ngondi wadde lugo gol le nokko o wakkati jono min kulli tan wiide tan yimbe la be do tinno ngattale hen koydo mu en pabiro armi o kabaruuji yalla be keba gollude golleji mabbe di no feewiri
hono president assemblée segu yetti fa sanne dabareji bamade fa ndena gu warta chaka dambele wi colonel major aktakni an wondi e golle mawdo le ladde wagadunde kedden ko halde idrissa sako le faccitango mamadou samaseku
il est tout à fait légitime
mangal padibe malibe an hani jotere fa sanne fa yottade be lamu segu be fa wakkati goto be njoppali golle jamma e nyaloma fuf e be gondi e kabaru ndena ko yimbele o radio soras en segu be jati ana tindi fa sanne fa hunde kanko e sukabe makko njebaki bangal ndena ko e hakkile am sembe ndena ko fuf do humpitali woni bangal dun jati mi do wada noddali fewde yimbele be fuf yo be tinno humpitinde mangal padibe kala ko be cikiti salla e be kaba bombe somi be no hani
ono seb hakkilo en kambi dabare ndenago ana hani hokkede dole paale de fu professeur mamadou samake wi lamu jogaki dole mudum denno yimbe fu darano hebude kaado torra idrissa sako haldi e makko kedo denna usman nyali buli
fanden kabar ndenago jotaki sab sandari basiji wana le sangal tangarat basiji ana ngada le wuddu leddi ana ngada du feele baleri leddi kabar ndenago ana han daranede sabo edum hulbini sanne lamu o tandu wawa ina yimbe fu ndaro balla lamu o yalla jam ana hebe sini yimbe jigo kolaage fu ana kani matinde lamu o dum walla mo sanne fandenago hebe faabugol yimɓe ana nafa sanne kabaru martingol kumpa siniɓe maate ɓiɓɓe bomɓe gomɓe le wuro na gomɓe le deyandeji
gubal amsardin ngal jeedinko yadda agali ngal hokki taƴoral dow bembal kabaruji al akbar to mauritanie to yo kañum waɗi bonandaji fewde e ministrement fawarde e larme mali torra cakitika ka waɗi key masina kala ko jiɗɗo hokkude hakkillaji mawɗon pooɗa fa e dow bembal amen facebook dow studio tamani beta baggo hande jom en kabordo ko yaata sappo yon gardi e motoji chami e dokan operation sutura miseni le cercle kadjolo hedi kerol hakkunu muden e kodwar soldats en be dunjitibe fay goto du machine binaka sumela danyoko directeur radio tiwara to kadjolo to hadi e siaka z traore kerdena usman nyali buli
beta ko wawtu never jabirino minitaji chapande joy wombibbe bombe ana tigi kaborde e be ngoni du e motoji be nati e mangal pade en biyetebe operation sutura gombe kerol mali e kodwar be bombe ana tigi kaborde ka mangal pade en gombe nuk o ndiwibe e ndoggi be nati le ladde mangal pade en ana jokki tagal mabbe ka yonki fu heddaaki hen fa hande mangal pade en be ngon e tewtudebe ka le ladde be ngoni be jitaka tafon
hono bala hala nene e le region motio ana mobodi fa temet na fa yaade temene jo wondube Ahmadou Koufa njalta e makko natta yimbe du be wombe hala nene e be gondi e faabaade dabare de erende ngo hakkilo ana e hebudu doode sabede wo jogabe mabbe lenube jan e kajaati Hamma Cisse haadi e kanko Alhoussen Abatoure kedo demmo
sugaabe meden pamina jan wo andu ko pamir tabi fu an he metti tan jonga pamir to metti bangal dina to metti bangal no laamu worin to metti goddum fu ami hande wiyama kawral wadi wana pamir bangal dina wana pamir bangal laawul gongo fu anangi gar ngara natri ma do so min ndu ni den he yalla be fu ngar wana biyar jeedi wana wana jeedi ni ji a pey goto woni heba dum to na ronka wartu nitta fa abbat yon ko wonda don ko tew tew ko wana hono be wartobe fa kabo e be ngartal be wanta min ka fu min tewta warta wada jodo saasi wala fu do wada ba tekiti mu fiyo ndio en kalden kawre ko metti on ko fesu bangal dina ko jibbe dina ko so ngari on jodi ko kaldam tan moy dango kebude ko tewto e dina to metti goddo du so ngari on kalita on pamre halde tawon ko mu tabo en jokke jamo jodo halde min ka ko min tawdi fesu goto ware wana to pambe malse wana siwli en jodi be wana kana ko be jodi e fu en bibbe mali en fu ngari jodi kalden kawre
ana bado duubi sappo hikka rafi ndiyam ana wattu wulare leydi haande 1800 logement yirmajo hore je rewbe dehande wi ndiyam njarate dan fawarde ndewru dan fu kana be coda ndiyam le manaji o dardi gouvernement wala be sato nenno Haydara Jenabassi hore je rewbe 1800 logement o haldi e Maman Baba Kunta keda danna Ousmane Yali Bouli
depuis notre arrivée ya
gila men ngari men gonti dal ndiyam miden bay wadde balde tati na fa balde nay taye men kabata ndiyam e be men tiyo ngaji di dow ngoni dun hadata ndiyam warde nana be mbibe mo inan sato ngaji kesi e mo ini goto e mbidu mo inan di debo ka onka mo ina gata fo e mbi sato misa bugu anawalla ka dun fu fa hande men gonti dal ndiyam ene keba ndiyam jemaaji yude minuit yaade 3h na 4h wawdu ana ya fa 5h bete men gonti dal hebude ndiyam ceni dan ko men defir e ndiyam ceni dan ko men jara
hono yambere 8 mars lan logal mum fuddi ila dande lew ila darde lewru mars ndu yambereji kewde ngadam fa balla rewbe mali horojo oni fami wi yambere rewbe an haani heddade wonde ciagal 8 mars jaati nenno kanko Jean Fomba gollo oni fam do mari do wonko haali kedo denna mumini sendebu
la juro même du 8 mars
nyalande 8 mars yo nyalande de golleji watte yeso kananke leydi ndi e jon sudum gila arande lewru mars golle o fuddi eden kani teddude rewbe lewru mars yo julde rewbe gila duubi kew gila arande lewru mars won ballo men fuddi hokkude rewbe hakkilaji e ballu nyaminobe bangal teatriji do bonandaji gatte di fewde rewbe yo dum do wiide rewbe anannata e bangala yirware malifu jenay lewru mars yaadu rewbe kanye fijo baloma be watte yeso ministre commune do kabaruji yirware rewbe e galleji sappo e go lewru ndundu ministre horemu waran faabaade di do golleji jagal mundu golleji goddi waran waddeede he yeesayde du anale di do golleji be fuddi dum gilla go lewru mars nyaloma fu danyan debbo mo be kolli no gunda mum woni fa lewru ndu
waata
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sangarte e kabaruuji region ngaji meden kebe faamita hono sukaabe jangobe kulikoro nangi boli beta e hande yo hollitinde miccitagol mabbe Harouna Koulibaly hono rojo mabbe keddido e le imadara am nyande lewru mars 2011 batte dartude mu inanede lawol yaade lycée Jobajara e jangobe njoini pirdi nokku wor worbe heddibe be e daardi du nokke heejane hono rojo mabbe keddido nyalande cenam yambinama kenya motti o golle leedi an kaaku yo walde yirwere de hande komugel hebi hakkilo mudun imade mum yo fa yimbe ngona do seni walde de wi darantu pati fongoji mayadi lato nokkutide nadu kodorde de galana projet ballo leedi an kaaku hokki ko buri carton ngaji sappo e joyi kayeji janginirdo commune benkadi kanyi e banamba ko buri temede didi sukabe l'école wombe le classeji joyi fa yaade jeegon keban gal do dokkale yo beedande sukabe no pamira koro leedi an kaaku riyam ini iti jawdini yo do kadude dido kabaruji hande yonji jango denno kedde hedade yewtere men ana yeso wassalam
Tamani